tumeweka mipango ya kushughulikia wale wanafunzi ambao pengine kwa sababu moja au nyingine watajipata hospitalini, ama wale ambao pengine wanaweza kuwa wamefanya makosa wakajipata pale korokoroni. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia wazazi wote kwamba mtoto yeyote ambaye alisajiliwa kufanya mtihani wake wa kidato cha 4 ataufanya.
Security personnel are under instruction to make sure that they keep an eye on the mid-morning examination or the second paper as you call it, so that at any one point we know we have deployed two security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam, and they are under instruction that at any no time would they lose sight of that examination.